Luka sura chapande didi e didi. Aya sappo e nai. Yaki chapande didi e tati. Kiritari jomirao. Ndechare lwadi. Yesu ye tokube mo sappo e dido. Jodi gamnyama. Seo vibe. Mihabi nyamdu ki nyamdu humto sakin ki duwe modon. Komitorre. Gam e miviaon. Mifut itata nyamu ki nyamdu humto sakin ki. Seto ma ana majum hewi ndir lamu alla. Se u hochi inabojam ndir jardugel. U yetti alla. U vii. Njabe ngeel. Jendon inabojam doang hakunde modon. Gam emi viaon. Mifut itata yaru kindiyam inaboje. Na lamu alla waroi. Nden u hochi brodi. U yetti alla. U sendidum. U hochi tokubemo. Emo via. Dum banduam. Kokandu gam modun. Ngade kawaduki nun. Gam siptorikiam. Nonma. Gada bikiritaki. Uhochi jardigal diam inabojam. Uwi. Daam wani alkawala kesal. Tabita ingale igam am. Ndufete edam gam modun. Amma. Ratum. Kuchitiraido yam inyamda yamdo. Gam inet no mayay. Nonno alla subi. Amma kuchitiraido mo wani. Dokube mo putti jam jam tirki hakkunde mabbe ko dum moy der mabbe wadata fiidum bandirabe am der ayaje linjila ni janguden do innani annabi isa alayhi salam e wanginana tokube mo ko almajiri en mako e jairi mayde mako ngam hisniki bi adama daga hakke bunonno alla jomirawo e hore mudum siri gam non e mido Alla jomirawo der hidde mudum e moccere mudum hokka en faamu ayaaje de der berde meden e anduki dalila mayde annabi isa alayhi salam du gafangal bunonno alla jomirawo e hore mudum subino wada amin bandirabe ambo nonno nanden aya sappo e nayi yaaki sappo e jeweego wi nde charel wadi yesu ye tokkube mo sappo e dido jodi gam nyama Seo vibe, mihabi nyamdu ki nyamdu humto sakin ki duwe modon, komitorre. Gam emi viaon, mifut itata nyamu ki nyamdu humto sakin ki. Seto ma ana majum hewi ndir lamu alla. Do annabi isa alayhi salam, itabiti nana tokubemu. Gada mi nyami nyamdu humto sakin ki duu, ufut itata nyamu ki nyamdu humto sakin ki. Na ma ana majum hewi ndir aljanna. Dun ma innani o wiibe gada be nyami nyamdu humto sakkin kindu dun torraymo dum waramo do gafangal gam hisnuki bi adama daga hakki aya sappo e jowe didi yaaki chapande didi wi se o hocci inabo jam dir jardugel o yetti alla o wi njabe ngeel jendon inabo jam don hakkunde modon gam emi viaon Mifut itata yaru kindiyam inaboje. Na lamu alla waroi. Nden uhochi brodi. Uyetti alla. Usendidum. Uhochi tokubemo. Emovia. Dum banduam. Kokandu gam modun. Ngade kawaduki nun. Gam siptorikiam. Nonma. Gada bikiritaki. Uhochi jardigal diam inabojam. Uwi. Daam wani alkawala kesal. Tabita ingale igam am. Ndufete edam gam modun. Bandirabe am. Innani do. Annabi Isa alayhi salam. Ko Yesu al-Masihu. Itabiti nana tokubemu. Ko al-Majiri en mako. Igam mako dam urufata do gafangal. Ngam tabitin ki alkawal kesal. Ngal alla jomira wadata ekomo ibi adama. Tabita ingal haapada. Gam der alkawal kidngal. Alla jomira wadi alkawal. E israelan kwen ko yawdan kwen. E lawal igam dabbaji. Tabbiti na ingal wiki. Kambe yimbe mako chubabe. Amado. Annabi Isa alayhi salam. E tabbiti nana en wiki. Alkawal kesal. Ngal alla jomira wadate komo inetu. Gaduro imanu. Kokoli do annabi Isa alayhi salam. Mayi do gafangal gam yafanaki dumhakki. Gam non fu gadudo imanu ya annabi Isa alayhi salam. maayi dogaa faangal gam hakke muuɗum heɓa yaafuye hakke ikkisinam daga kiita Allah garee ka nyalde darngal ubunattay wuro Allah waato aljanna. Bandiraaɓe am bo nonno nanɗen ɗeraayaaje ɗe Yeesu Almasiihu ko annabi Iisaa alayhi salam umri tokkuɓe mo ɓe ngaɗa ka nyaamuki kiritaari joomiraawo gam siftorankiɓe e mayde maako dow gaafaangal gam hisnukiɓe daga hakke. Waato bo nonno yahudanko'en nyaamirta nyamdu humto sakkinki gam siftorankiɓe no Allah joomiraawo nder bawɗe muuɗum hisniriɓe daga laamu Fir'auna e maccungaaku nder leydi Masar. Non maa ɗo annabi Iisaa alayhi salam e tabbitinana'en e laawol mayde maako dow gaafaangal ɓii aadama heɓirta kisnam daga hakke e bawɗe sheyɗan. Gam non annabi Iisaa alayhi salam umri almaajiri'en maako haa maa e enen hannde tokkuɓe mo ngaɗen ka nyaamuki kiritaari joomiraawo gam siftorki e torra e mayde annabi Iisaa alayhi salam dow gaafaangal gam yaafanaaki'en hakkeeji meeɗen. Bo nonno nanɗen o tabbitinanii en nder aayaaje ɗen ɗo wiiki sey o hocci inaboojam nder jardugel o yetti Allah o wi'i, njaɓe ngeel jendon inaboojan ɗan hakkunde mooɗon gam emi wi'a on mi fuɗɗitataa yaruki ndiyam inabooje naa laamu Allah waroyi. Nden o hocci buroodi o yetti Allah o senndi ɗum o hokki tokkuɓe mo e mo wi'a, ɗum ɗum ɓanndu am kokkaandu gam mooɗon ngaɗe ka waɗuki non gam siftorki yam. Non maa gaɗa ɓe kiritake o hocci jardugel ndiyam inaboojam o wi'i, ɗaam woni alkawal kesal tabitayngal e ƴiiƴam am ndufeteeɗam gam mooɗon. Bandiraaɓe am, ɗo annabi Iisaa alayhi salam huutiri nyamdu koyndu gam walluki'en paamen daliila e maana mayde maako dow gaafaangal. Annabi Iisaa alayhi salam huutiri nyamdu koyndu gam walluki'en siftorki e torra e mayde maako dow gaafaangal gam yaafanaaki'en hakkeeji meeɗen. Gam en nani o wi'i, buroodi ɗum misaalu ɓanndu maako torreteendu dow gaafaangal, nden ndiyam inaboojam ɗam misaalu ƴiiƴam maako ɗam o rufata gam yaafanaaki fuu ɓii aadama hakke. Gam non bandiraaɓe am, enen tokkuɓe annabi Iisaa alayhi salam fuucarel ngel kawruɗen en nyaama kiritaari joomiraawo non e siftorana'en iri torra e mayde annabi Iisaa alayhi salam dow gaafaangal gam yaafanaaki'en hakkeeji meeɗen. Gam non bandiraaɓe am, nyaamuki kiritaari joomiraawo arande e walla'en siftoren ka mayde annabi Iisaa alayhi salam dow gaafaangal gam hakkeeji meeɗen. Ɗiɗabum, kiritaari joomiraawo e tabbitinana'en e wartoyki annabi Iisaa alayhi salam. Nden tataɓum, kiritaari joomiraawo e tabbitinana'en nyalde go'o en sumpootiray nder wuro Allah ko aljanna to njooddotooɗen e Allah haa abada. Gam non bandiraaɓe am, enen tokkuɓe annabi Iisaa alayhi salam to kawrutuɗen fuu haani siftoren e mayde annabi Iisaa alayhi salam dow gaafaangal e laawol nyaamuki kiritaari joomiraawo. Bo nonno umri'en ɗo e mbaaway kuutiren nyiiri ko cobbal e kosam ko ndiyam ngaɗen ɗum nder koyɗum gam siftorki e mayde annabi Iisaa alayhi salam dow gaafaangal. Bo nonno nanɗen o umri'en ɗo wiiki sey o hocci inaboojam nder jardugel o yetti Allah o wi'i, njaɓe ngeel jendon inaboojan ɗan hakkunde mooɗon gam emi wi'a on mi fuɗɗitataa yaruki ndiyam inabooje naa laamu Allah waroyi. Nden o hocci buroodi o yetti Allah o senndi ɗum o hokki tokkuɓe mo e mo wi'a, ɗum ɗum ɓanndu am kokkaandu gam mooɗon ngaɗe ka waɗuki non gam siftorki yam. Non maa gaɗa ɓe kiritake o hocci jardugel ndiyam inaboojam o wi'i, ɗaam woni alkawal kesal tabitayngal e ƴiiƴam am ndufeteeɗam gam mooɗon. Gam non bandiraaɓe am, nyaamuki kiritaari joomiraawo e tabbitinana'en e laawol ƴiiƴam annabi Iisaa alayhi salam tan keɓuɗen yaafuya hakkeji meɗen, nyamuki kiritaari jomirawo, e tabbitinana en, e barka maide ummaki annabi Isa alayhi salam tan, keɓuɗen yaafuya hakkeji meɗen, e nattuki wuro Allah wato aljanna. Aya cappanɗe ɗiɗi e go'o yaaki cappanɗe ɗiɗi e tati, annabi Isa alayhi salam wi'i, amma raɗɗum koccitiraiɗo yam e nyamda e am ɗo, ngam ɓi neɗɗo maayay nonno Allah suɓi, amma koccitiraiɗo mo woni tokkuɓe mo puɗɗi ƴamƴamtirki hakkunde maɓɓe, ko ɗum moye nder maɓɓe waɗata fiiɗum. Bandiraaɓe am, ɗo annabi Isa alayhi salam e tabbitinana en maide maako dow gaafangal, mo Allah jomirawo e hoore muɗum suɓi non waɗa. Wato Allah jomirawo suɓi e laawol maide annabi Isa alayhi salam dow gaafangal, ɓi Adama heɓirta yaafuya hakke e kisnam daga kiita maako gareyka nyalde darngal e nattuki wuro Allah wato aljanna. Ngam non fuu gaduɗo imanu e annabi Isa alayhi salam maayi dow gaafangal ngam hakke muɗum heɓa yaafuya hakke e nattuki wuro Allah wato aljanna. Ngam non Allah jomirawo suɓi waɗa annabi Isa alayhi salam maaya dow gaafangal ngam hisnuki ɓi Adama daga hakke. Bo nonno annabi Yahaya gaɗowo baptisma tabbitinani en nder linjila wiiki annabi Isa alayhi salam woni karori Allah ittaindi hakke duniyaaru fuu. Wato bo nonno yahudanko'en jarel humto sakkinki kirisirta karori ngam yaafanaaki Israilanko'en fuu hakke, ko bo nonno e jaamanu meɗen sharal julde lahiya e ɗum hirsa karoji e na'i e baali. Non Allah jomirawo siriyi annabi Isa alayhi salam warta karori muɗum ittanaini ɓi Adama fuu hakke. Ngam non bandiraaɓe am, maide annabi Isa alayhi salam dow gaafangal Allah jomirawo e hoore muɗum suɓi non waɗa. Ngam non bandirawo am sey paama ɗo wiiki Allah jomirawo e tabbitinana en annabi Isa alayhi salam woni karori ndi o siriyi e hoore maako ngam ittanki ɓi Adama fuu hakke. Ngam non fuu gaduɗo imanu e annabi Isa alayhi salam maayi dow gaafangal ngam hakke muɗum heɓa yaafuya hakke e kisnam daga kiita Allah gareyka nyalde darngal ubu natta e wuro Allah wato aljanna. A faami ɗum bandirawo am? Ngam wala wongol laawol feere ngol ɓi Adama heɓirta yaafuya hakke sey e laawol annabi Isa alayhi salam tan. Ngam non bandirawo am, taa yiɗi keɓa yaafuya hakke maɗa, taa yiɗi kisa daga kiita Allah gareyka nyalde darngal, sey ngaɗa imanu e Allah e annabi Isa alayhi salam mo uliloyi maayi dow gaafangal ngam hakke maɗa. Emi ɗo Allah jomirawo walla en ɗawta hokkuki en faamu dalila maide annabi Isa alayhi salam dow gaafangal. Allah jomirawo ɗawtana en imanu. Amin.